Dande studio kalangu kettini ɗo yamde joyi ƴaɓɓore ka min tawi capanɗe tati kibaruji moɗe fulfilde commune Omar Hammad Jangan taw dow masinaji seni Isiaka. E nder koye kibaruji meɗen kala wiide handen ko lewru Zulhaji handi waɗede e ko yamira waɗe lemun. Nanni mbiyen hoorejo leydi meɗen Niger Bazoum Mohamed no heɗa jango to enda Agadez jemmare jangore jahangal makko ngal ɓiɓɓe leydi Agadez kaali kulle ko domri e makko. Nanni mbi hannde yewtere meɗen pindinal yatana haala dow filla théâtre ko laati kanƴum woni nawtorgal ko tokkira wartirde jonde jam e potal. On nanan ɗum nder yewtere pindi yerno kaalirnoɗo e nder koye meɗen kibaruji mbiya laana piroa nayaɓa ka ɓiɓɓe leydi Niger ɗum woni waɗoɓe hijjore hitande hikka duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e ɗiɗi ɗum hande lasara o non liyamde nayi kam woni koka o moto ɗum dono nimɓe keme tato e sappo e jeenayo woni kaka hoƴata. Kanƴum waɗi ko hijjoytoɓe tawaɓe nder nokkuji to jippina ɗon fadde muɗum yaade bandiraɓe amin keeɓi yewtitidde e maɓɓe holluɓe ko hitande hikkane ɓallan tawale mum. Adama Dawaki kam woni lamdiɗoɓe.
Min gaɗan jeɗɗire ko miɗen tawa ɗum illa min gattuno tammude yehude nder laana ɗiɗaɓa kan fa min gadda hannden nder laana nayaɓa kan. Weltare amin ni woni hannden ko min nani yaadu amin ɗum ɗora kamin gi'i kan ni woni min kukkata ko no welirimin, min ñamata ko min giɗi, min keɓata dum fowtude no min giɗiri. Miɗen gatti tammude ko wi'a hannden min jahan, min jaha jam min garta jam e gartol gol dum tawe min torraki.
Minen jetta Allah hikka lawol jaaki hijjore firtama, himɓe gaɗi duuɓi ɗiɗi keɓay lawol ko hijjoyto. Komin elata Allah ni woni min keɓa hijjore jaɓani, min kulino seɗɗa amma joni Allah yettama ngam ɗum woni ɗum yehira no handiri. Minen giɗi gomnati yaago yeeso ɓeyda e lanaji piroji ɗin ngam himɓe keɓa no hijjowi.
Nanni mbiyen lewru Zulhaji kam woni lewru ano hijjore nonni ko laati no tawa nder lebbi sappo e ɗiɗi cakkitorɗe talkude hisabu ko diina altilameɓe. Yeru duni no ɗum yamira e nder diina altilamegal altilame Allah fu mo heɓayi yaade hijjore no wawi ñande ñalande arfa nden sumade yeru no Iman Salisu Garba famminir bandimin Guidi Abdourahmane.
Balɗe sappo arani ɗi lewru layya ko woni no miiji hannden na jaango daroto no ɓuri ñalaaɗe tawaaɗe nder hitaane nden fuu darja ngam nder balɗe sappo ɗe ñalaane arfa tawa neɗɗo fuu mo heɓay laawol jaaki hijjoore joomum suumo ñalaane arfa ine moyta julubaaji duuɓi ɗiɗi hitaane wittiine e hitaane waroore. Ñalaane noon nde neɗɗo fuu guuduɗo niyya layyaade gorko na debbo no woodi ko seri arsilamagal haɗi hano joomum taƴa peɗeli mum na fembo debbo layyari di goriyo waɗantamo kanko e sukaaɓe to fi o ƴeewimo. Amma debbo mooro na watta alhinna seri'a arsilamagal haɗay ɗum.
Lalle babu wani abu da ya haramta.
Bazoum Mohamed hoorejo leydi meɗen Niger no heɗa jango ton Agadez to ardoy to batu jooɗa kaale en hakkunde leñi e leñi ko laati hoore haala mum woni jonde jam ndenago potal caka nimɓe. De ɗume ɓiɓɓe leydi gallure Agadez ndi miili e o batu wakkati no kantol muɗum bandiraɓe amin ɗiɗo Moctar Amadou Farid Bourayma keɓi yewtididde woɓɓe maɓɓe filloriɓe anoni.
No woodi e amin sanne min tawde e hoorejo leydi on endan o miileke rafi ndenako no woni nokkuje ɗe fu nder leydi ndi fuddu konɗa har soɓɓire ɗo ɓuri ndaari nata ko tawi moƴƴinama.
Talka kay wala fu ko ɓuri yidde foti hooreɓe joɗɗina jonde jam e denako nder leydi heɓa gurnal lobban jande sukaɓe dartino wooɗa gomnati hokka sembe dow mum ƴewtino ɗum dow fi ñamandeji ƴaadiɗi ko tawade leydi Niger fuu hana Agadez tan.
Weltare mawde no endan to amin ko hooreje leydi o endan mi citti région enda mo Agadez ngam batte wadde ballaga mo har filla ndenagu caɗalɗe min godi hande har filla kuran ɗo ndu konɗan balɗe ɗe minen keeɗi e makko o walla ko watta ko ndenagu warta nder région mo Agadez fuddu konɗa e dow to kangeji wonto.
Hokkoɓe habaruji ɓe leydi e leyɗe yasin hande subana o non jeeyi ndaroyde gollitirɗe orgal soogueji barkan ton to jipporde laanaji piroji ɗo nder gallu ñamey. Commandant Claude ardiɗo o orgal fammini nimɓe dow filla laanaji mum en piroji nder laawol durwi diggol e raf keƴora ndenago to endan nder leyɗe Sahel. Asumane China yewtidi e makko.
ko ɓuri moƴƴudani woni heɓde kibaruji ko wonno waɗa e nder nokku hono wi e wuuro ni na ceekol ni na ladde wanere. Ɗum ɗo sabiɗen keɓa ɗum ni golle amin ɗe waɗanno hanude no woɗiri, saabu jominin godi ko wiyete caméra ko hoƴoto kulle ko wonno waɗa. Ka noon woni wawa hoƴude keddi wuuro mumɓo fuɗna leydi fuu. Minin godi lanaji piroji laatiɗi minin mbawi sapporade ɗe nokkuji ko heɓa ƴeewa kulle ko wonno waɗa, hono yohoɓe no warata nokkuji ɗen filla mobile aji en ni e himɓe ɓattake hadde wuuro ko nande noon enda. Ka noon woni ko ɓuri wadde ni woni tawe hunde fof ko watto tawe kibaru o yetta kemin law, saabu no tawe ndego min gon e lanaji ɗi minin pirde e majji nokkuje gon sengo goɗɗo ndu kandu no hippita wakkati mum. Kano won somin kalnama ele wakkati muɗum lawlaw min garan min balla ñande fuu lanaji ɗi minin gonnder majji minin pirde e majji minin piilo de wona ñande fuu komin gatto pellanɗe
ɗeen.
Nonni mbiyan wakkati no sigila tuugal koye sintanimɓe ñaw coronavirus gaɗanoɗo sappo yaade sappo e jeenayi ton Agadez, ko watto nimɓe ujunere e keme joyo kamɓe keɓi wadde ngal tuugal dow nimɓe ujunaji sappo e nayo hanɓe waɗa tuugal ngala. Musa Hammado ardiɗo sigila kawjiɗo filla ƴewtinaki ngu ñaw nder loctorore Agadez nden nani ko wi'ani Se Karim.
Ko watta himɓe keme jeɗɗo e nogayi kam min tufi nder wuuro Agadez. Kural gal do kam woni kural aranal, nonni ko sino farm gaɗa mun min gaɗɗi kural ɗiɗaɓal kando no waɗa himɓe keme jeɗɗo e capanɗe tati e jeego'o. Min galana himɓe ujune capanɗe jeɗɗi e go'o e herme e capanɗe tati e jeego'o kan hande tufi deyni heɓaki, gam fawaranden joni min keɓay ba himɓe capanɗe joyi dow herme ɗum fudo. Ndeni ƴewama himɓe galana no gollida e haalaji ɗi woɓɓe gonno kaala, koɓe keƴi ɓe gatti nder ko'e maɓɓe, ko tubakoɓe giɗana gaddana himɓe saɗarma dow fi cellal maɓɓe. Nde ni ƴewama hana nondono. Komin giɗi ni woni himɓe jardo hekural gal, miɗo nder himɓe aranɓe tufaɓe, wala ko heɓiyam, Allah yettama. Amma bani jomum tufama no handi ɗoytano laabi joɗɗinaɗi gam hisa ñaw covid.
Fahande ni en kotan to enda Agadez nder lawol wallirde nimɓe jaccoraɓe dalila ñaw coronavirus. Ɗum waɗi ko gomnanti e walliroɓe mum gaɗi sigila jeddanol ɓiɓɓe wuuro Tirozerin beƴi keme joyi. Ahmed Chumukan ɗiɗaɓo maire commune on nani ko wi Ahmed Fellan dow
majjum.
Balla beƴi ɗimin keɓi ɗi iɗi gaɗa kanƴi keme joyi e nogayi ko senda dey hana wuroji tawaɗi nder commune on fuu kokka. Himɓe wuroji gonni suɓa kokkaɗi nder wuroji Tiro, Awarus, he Tiden, he Sekerat, he Tama Zalat, Inzidder, moƴƴere ɗeɗo tokkana gaɗa sigila ballaka COVID-19 ɗum heɓa no wawi latade yaago yeeso min keɓa ballagon kase.
Sigila tuugal koye sinta gortoɗe ñawu mbiyen ɗum fuɗɗama fa yottade jeɗɗije ɗiɗi ton nder département mo Doganduce. Ɗum do ko watta tawe noon ɗum hisini ɗe gortoɗe e ñawu latingu no yawi warde ɗo sanne, yeruno docteur Sadu Moussa Dubu witinere mo Duci famminiri.
Tufol gerooɗe hisinde ɗe ñawkatu kam wona no waɗi. Tufol ngol ɗum waɗete fa yetto lasare ñande julɗe, ɓolum ndu ngol waɗirte. Nder commune ji département Doganduci fuu tufol ngol endan no waɗete, wala du ko himɓe joɓana ɗum. To wutunere tawa fuu no waɗa tufol ngol endan. Duuɓi ɗiɗi bittiɗi ɗi endan ni min gaɗino irsigila o endan, seni ko ɗum yottaki commune ji département on fuu. Hana du sey wi'e gerooɗe tan fownu fuu fownu de waddama no tufete. E gerogal gal yamɗa fuu tufataki. Tufol ngol du wawade noon de hisina gerooɗe ɗe enden ni kaatu lebbi sappo warde lebbi sappo e ɗiɗi nder hitaani.
Mbiyenni ministre kawjuɗo cellal ɓiɓɓe leydi ley jeɗɗire wittiɗe nde o waɗi andinore dow filla ñaw baaɗe baaɗi mbanguɗo nder leyɗe Afrika. Ɗum do no ñaw noon ko laati tagaɓe e dabbaji ndaɓodirta. Ɗum du ko watto nimɓe ujunere e keme nayo kamɓe woni ko heɓa nder leɗɗe jeɗɗiɗe Afrika nanguɓe ngu ñaw nangude go'o lewru juin du ujunaji ɗiɗi e no gayi e ɗiɗi. Yeru no docteur Chaibou Maydakoli famminiri bandimini Mohamed Mamman.
ida wadul lisaje tu maladi
fade badi nyaw oyimu andanede non de handen ni ibe nyaw gu enden sembe bangul mu en fuditi der lede chaka chakaji afrique e der lede tuba ko be go nyawdu non fa handen gu tagabe e dabaji dabodirta himbe tinno no dabodira yade dabaji ibe nyaw gu enden buri nangude der no kuje to wodi to o sanne e to wodi ladde mawne ton itawete di nyaw gu ni de nati bandu balde jeegom yade sappo e tatin ko fudda hollude alama der alamaaji nyawgu enden no tawi chomri e guleki neddo igal fuddana putto mum banga e yeso neddo yaade yeso jonkay puttede enden banga du bandu neddo nyawtigu neddo kanni woni ko hele sembe guleki bandu du enden e putte bangoji he bandu den
enden
nabe bibbe leedi ni jere kame tatanon wadobe anu doggudu dado ndira regionji din fu kambe woni ko heda do der nyame go yaade tati lewru je dubu nay didi e no gaaye didi dum do der lawol hanu bi en doggudu dado ndira nonni yeru no journal leedi bi etedo le sahel famineri ndu doggudu sigila kenana gam batte alla e bi en doggudu dado ndira ko leedi adunaari cigilaado lewru je to enda leedi America Etats-Unis non der lawol majjun ni bi e ministre kawjido fila fijoji pirtol balinde wakati ono duno hokkobe abaruji o fammini e wiide ko fu sigilaama fa wodi bibbe leedi Niger yohobe to enda sangarta e yewtere meden pinnilon bi en der duubi cakitiide di sengoji leydi Niger kewdi no kawra e cadaali hano bibbe leydi e gobe gam batte Allah rafi ke jorande nago gam hebande o fi mo sala wadi ko gomnante gollirde godde no dom ngada tindinoje yaade bibbe wuro keba njoddodade be nimbe misali wadugol tiaturuji Amadu Mamman Abdul Karim dum won directeur fedde hawjinde filla yaadu yeso e wonji tigol jikkuji nimbe nani ko wi Samira Ruha fi
la cohesion sociale
tindina himbe pama ko woni mana jonde jam der wakkati el sedda hana huune ko hoyno miden baawi tindini himbe wi ude jonde jam kan woni hebude hakkilo fukkingo himbe no pamri no nangodiri
avec toute nos différences
dum sabi ko kojudon gadol théâtre en dang dum du konna woni ko théâtre way waddude har filla jonde hakkunde bibbe adamaabe
vous savez le théâtre c'est un moyen qui
théâtre ko himbe nawtoro no illo ko boyi gan yottinde habaruji yaade e jamaare gan ittude yewene na gan fodudo hakkiloji himbe to minen do enden leydi Niger ko min cubo théâtre o enden na ko min tayki min dari non kulle bawde yaadude e ko wadda ko e himbe pirto enden sodo chaka mabbe jonde jamdu sembida chaka mabbe gada tay kaaki aminki sai min cubi yilaru wadude théâtre gan firtude ko e himbe wala du modum waawi mettinde berne mum der majj théâtre du yamay wi essay do natu to heba fu théâtre no wawe wade der mum dun sabi ko miden gada théâtre o enden der kappo kula redu leydi Niger der dudal communiji e departementaji redu leydi meden miden jehadu bangere warde bangere miden gada théâtre o bader nokuje tawrade rafike joro hakkilu fukkin miden gada théâtre men pirta ko e himbe miden dara du demin gari ko bur sulude himbe cakkan tarare de min gada théâtre do majju ko e himbe pirto hakkiloji mu en garta mosala sa dornan dam nabi en ko bur sulude be dum hebo théâtre o ni miden gada mo du fa handen bader garuje kasu e ko nandi titta
des personnes extrêmes
gada théâtre o dum woni bayle ko waddi ko paaman do
du début des campagnes à la
fuddan yilaru firta ko e himbe fa warde e timmode mayru har nawtorade théâtre o endan min gi'i nafakaaji kewdi kebaadi misale har ko darto sukaabe rewbe ga handen ni hewbe mabbe no donno jaare lokkol no bindowe no accedu fa handen jodo janga fatimina jandeji mu gam minen gada théâtre firta ko e saarobe do fi jande lokkol sukaabe rewbe handen du ni miden baaw wi'ude ko der fi o endan yaadu yeso hebake sanne
par exemple de réussite des jeunes filles à l'école.
No one teri Samira Ruafi kawoni ko yewdite mako do do wonto kibaruji mede fulfulde tili joni wala fu ko mbade wiide sana yamde joy e mintaji la soydi de jonja bono Hawa Usman wadde ko demgal hausankore.